saqda dhexe ee habeenka jimcaha ayuu ku egyahay waqtiga mudanayaasha kongareeska maraykanka laga doonayo in ay heshiis ka gaaraan socodsiinta howlaha dowladda ka hor inta uusan waqtiga ka dhicin. dimuqraadiyiinta ayaa doonaya in sharci keligii ah oo fasaxaya miisaaniyadda dowladda la meel mariyo si ay u sii shaqayso, laakiin jamhuuriga ayaa doonaya in lagu dabaqo sharciyada amniga xuduudaha iyo isbeddel lagu sameeyo socdaalka ee uu madaxweyne Trump soo hindisay. jamhuuriyiinta ayaa hor dhigay dimuqraadiyiinta sharci aanu ku jirin qodob difaacaya ilaa iyo 700 oo kun oo muhaajiriin aanan sharci lahayn oo dalkan la keenay iyaga oo caruur ah, laakiin waxaa sharciga ku jira qodob ahmiyad weyn u leh dimuqraadiga oo ah in muddo 6 sannadood ah ogolaansho la siiyo barnaamijka caymiska caafimaadka caruurta. Waa kan afhayeenka aqalka wakiilada Paul Ryan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga lagana soo doorto gobolka Wisconsin.
It's baffling to me that Democrats would be willing to block funding for our military over unrelated issues. I used to think that the Democrats
waa wax iga dhahsoon in dimuqraadiyiintu ay doonayaan in ay hor istaagaan miisaaniyadda militarygeena iyagoo ku xiraya arrimo aan shaqo ku lahayn. Waxaan u maleyn jiray in dimuqraadiyiintu ay moodayeen in sharciga barnaamijka caymiska caruurta uu yahay mid labada xisbi ay isla ogol yihiin. Waxaan muddo kordhin u sameynay 2 jeer sanadkan, mar kale ayaannu aqalka hor keenaynaa toddobaadkan, waayo waqtiga kama dambaysta ah ayaa ku eg Jimcaha.
Madaxa shaqaalaha aqalka cad John Kelly ayaa la kulmay koox asal ahaan ka soo jeeda dalalka Koonfurta Ameerika ee ku jira Kongareeska, iyadoo xubno badan oo dimuqraadiyiinta ah ay dalbanayaan in heshiis kasta oo laga gaaro miisaaniyadda dowladda lagu daro mid difaacaya muhaajiriinta sharci darrada ah ee dalkan la keenay iyaga oo caruur ah. Kulankaasi xubnihii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Luis Guterres oo ka tirsan dimuqraadiga lagana soo doorto gobolka Illinois.
Had a proposal that we could consider to move forward and to break the logjam.
Waxaan jeclaan lahaa inaan haysano hindise eegaya inaan hore u soconno oo aan ismarwaaga ka gudubno. Waana waxa uu ku saabsanaa kulanka dhacay maanta. Waxaanu muddo ku celcelinay sida qotada dheer ee dareenkeena mustaqbalka kuwa aan ugu yeerno dreamers ee dalkan yimid iyagoo caruur kuna koray. Dimuqraadi ahaan arintan waxay noo tahay mid aanan wada xajood ka gali karin. Waa in ay hindisaha ku jiraan amaba aanu jirin hindise, wax ka dhexeeya ma jiraan.
Kulankaasi kadib, Kelly waxa uu sheegay in madaxweynaha Mareykanka uu taageersan yahay sharciga daaka ee muhaajiriinta difaacaya, laakiin damaanad qaad kale ma uusan bixin. Wuxuu ku celiyey mowqifkii madaxweynaha ee ahaa in sharci kasta oo la aqbali karo uu noqdo mid ay labada dhinac isla og yihiin. Sanadkii la soo dhaafay, madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay in bisha Maarso kama dambeys meesha laga saaro sharciga daaka oo ah sharci la meel mariyay xilligii madaxweyne Obama, kaasoo dhiirigelinayay dhallinyarada aanan sharciga haysan inay iska diiwaan geliyaan dowladda si loo siiyo ruqsado ku meel gaar ah oo ay wax ku bartaan kuna shaqaysan karaan gudaha Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa ku cadaadinaya sharci dejiyayaasha labada aqal ee Kongareeska in ay meel mariyaan sharci joogto ah, laakiin dalabkiisa weli kama aysan jawaabin.